Bangoma kolo tangi mtani Banda wa msenda nkani Wanukule kukula wase wakundupana Songele skati bengi yegele Songele skati bengi yegele niko Bangoma kolo tangi mtani Banda wa msenda nkani Wanukule kukula wase wakundupana Songele skati bengi yegele Songele skati bengi yegele niko Bangoma kolo tangi mtani Banda wa msenda nkani Wanukule kukula wase wakundupana Songele skati bengi yegele Songele skati bengi yegele niko Chalilenda Uzotinya kuzona niti Ranti nguongo kuni mpimta nani Sigu kusti mwasalendeza Ubaba wako anga mchalilenda Uzotinya kuzona niti Ranti nguongo kuni mpimta nani Sigu kusti mwasalendeza Yeti saslele manje laikaya Uzo usabandu hepsu uti abafu mingoma Kota uwe msulu chwana Ia ili apusa lezi ntugu Yeti saslele lamzini gababu wako Uzo usabandu hepsu uti abafu mingoma Kota uwe msulu chwana
Sasi chai ya pusa lezi nzuri Yeah, pulls and listen to me.